chabangula kubanga bensirikidde nkumu obufumbo buno okukula amakwetira ddala okyankumakuma si bonna beremye njerondukuddemu ekyama kye nnali ngumidde n'enkona okyafuniseeko abakwata mu nsaka beragiyo nnanze ki ku myaka gye nnina bino byakundozooleza ebintu ebinyuma okubuuzibwa nnyoko nze mbyanukula enkyatakyalina mbavu engeri gye ntaganjula obuzaale bwo nekikolera mu kunkazakaza kaleeta we mudde nayo obisongako simanyi wayiza okunywa amagenge newankubadde waliwo nze bimanyi byansukirirako kuba olwo n'emita nekwesonyiwa okukuwa erinnya ly'ekika naye nakiko za busungu nakujogebwa nakatonda yemulungamya mugenyumya kwetondera nayo ojja kunjozayoza wajjanga kyemeza okutuuka lwokuze nze bino bwe mbimaalayo ojja kukwata emimwa nalwala ne njatuuka okwesonyiwa nnyoko wabula nga ndikundiriye bwatyo naasoba abakazi abakwana bagira bakyabagwiranya so n'olubuuto lwo yali alukuddemu ngera ne musanya yali agajambula ebintu byo biwanvu nalya n'obutwa ng'olw'ebikufaako mbinoonya mu nfumu nekwetumbira tebandiiko mu kimpukumpuku ng'olwo nnimbye nti lubaale ye yali ntumye mukadde ensonyiwa okukuguyaguya nze nnakoola lwakuba obulamu mbwagala kwesonyiwe ng'ebikusukkako ekikongo tekifumbibwa bukubuku tekwettanira ebintu by'okulimisa kubanga n'empisa ebiriira ku mbiro agala naye oyakugambye bwe siri muzaddewo ye yaba akulaga omutuufu gw'amanyi emikisa nsaba gibe nga gy'oli oganyire ddala okugira ku nze oyitibuka ensekuwane ate olemu okwemanyanga emikisa nsaba gibe nga gy'oli oganyire ddala okugira ku nze oyitibuka ensekuwane atolemo okwemanyanga munange wansanyusiza walyose n'osoma tebandiiko n'oba wangeri ndala wasinze n'omusaayi gwange gwe nnina bano nazaala mu mpiri wabula byombuuzizza ebyokulaga ekika ebyo bifula ebyamba kwereesa nseko lwa nsonga maama w'amazoziba omumwa nze nnakugamba kyenga nange yankisa n'abagayi b'obugonja babinnangira mbonne sibye ku mwana w'abalangira ebintu byonna bizza mu nsi bingi nze nnafuuka mu lutansozi balina n'ebimbe nga bitukumbula ngalo ebiggalanjula mbinyenyeza ndege yajjanga mu mwezi gwa kasambula naye nabigo byayiriza yampulukuma nze nno gwe ndowoolezamu okuba taatawo yavaako kuno ng'amaze okugwa eddalu takunsabangako omulundi n'ogumu nze ntandikirawo okukutwala ewuwe nga n'okuzoola kwe nno biwanuuzibwa ng'ensonga ziva ku gwe mpiti bwaloga amasaŋŋanzira g'olimu bisaana nnope naawuuyo ne maama w'omukka guweddemu owe mwana wange olabye omuguwa guteeteka tewetuga nanziika ty omwana n'ennyina olumu olaba n'abali akubongo bwange beeba ensonga lw'endiziikibwa ebizibu bisanga bantu wandigumye bambi manya obulumi bw'olimu ebyobe tutero kulaba omuntu okula munange se kuzingisa omufu tebandiko kana kasera kulimu nze ntekeddwa okukukumakuma nenga mbona wulidde ziyitingana ng'omu mwezi okujja olina okuyanjula naye bw'onodda mu kwerumaluma gwe mbulira omulezi gw'omututewa gw'osuubira oluganda balupangisa munange ebintu by'obuwangwa bigoba nnono maama wo ye yaleeta emigozi obanu gwe nsaba weekuumira omusajja wo olukujjukujjula okukukusa embugo abajjala olugendo basubye emitwe ate n'ebyafaayo biddiriŋŋana yakutta n'eddoboozi tokuswaza olikola ebive yonna gy'oyise ennyumba ya sekandi erige yengulwa munnange ky'olesanga muntu kyakulya enkerembe z'abalozi zoddala ddala embuga z'ekiro okuziwaabangamu oli ejjuukirizo omaze okukyayibwa okulimba kusaana olinabye weekeka so okudduka kubanja kwekotogera na buli akuwa amagezi mwewe naye osalengawo nga weerowooleza balonne baalifuuka enkomba jjofu nonobanga peragiya kiribeera kityanga enkabaga z'olina agwe najja kwefuulira ensi eyagalamu okulengera ewala mpola mpola nga nange bwentera sibuli byegumu nti byenkanakana nyaba enkuzannya na sikale manjofu emikisa nsaba gibe nga gy'oli oganyire ddala okugira ku nze oyitimuka ensi ekuwaane ate olema okwemanyanga emikisa nsaba gibe nga gy'oli oganyire ddala okugira ku nze oyitimuka ensi ekuwaane ate olema okwemanyanga gw'omaze okuteeka mu jjoba nkongerezaako enkumbi n'ennajjolo nkuwadde n'akakunso olundangako teweenyinyala obwavu bubonyaabonya ekikumpeeseza obukeedo n'enjulu esaaniikwa bulijjo esookasibwa ebyobuwangwa bya wano bikuume balote bamufumbira jjagajjaga kabaka n'ensi yo tobiryangamu olukwe so n'olulimirwa kikulu gy'oli ebyobufuzi byabalonze byanyiwa obiyingirira ng'omanyi ekulamira tewekkirira nnyanga naye obanga n'obusaasiza okusirika kimu ku by'okulwanyisa obanga n'ensonyi mu bulamu bwo tooli yawula ekirungi n'ekibi engalo omwokuulidde y'enju y'ababo ne muddaame lyange nakuteekamu ne wendifaali kuboola tulira erembuka emisamba gikunkuumire ebyama byo mu nsi eno bwe bugagga bwo era nze n'ebaganda bumbakuutira titebagezanga okubonyaabonya teri alina pulaani ku buzaale bwe kino kibuuza n'obama nyabo teweeganyanga n'okulusana amazima bulijjo gakulembeza obanga muntu mulamu nga wendi obimanga ebikuvaamu bigeyenguza tukulembeza empalana n'okuwoolera ekisa n'ettima ebyo byagala pima nga n'ekikulu kya byonna otyanga nnyo katonda w'okusobola naye okukukulembera emikisa nsaba gibe nga gy'oli oganyire ddala okugira ku nze oyitimuka ensi ekuwaane ate olema okwemanyanga emikisa nsaba gibe nga gy'oli oganyire ddala okukira ku nze oyitimuka ensi ekuwaane ate olema okwemanyanga emikisa nsaba gibe nga gy'oli oganyire ddala okukira ku nze oyitimuka ensi ekuwaane ate olema okwemanyanga emikisa nsaba gibe nga gy'oli